kulengera bali bayita linya libakandula ngakanga bale ekyokuwanvuwa nekyaddaka okunsokasoka bunyiga mpemu ebikiza emisongola olumujja n'ogamba oba mbakoleki n'obateera kutta omulamula nze lwaki buli gwe ngamba gye mukwateko andaga omutima ogw'ekirabbayi so omutima omulungi kweterekera omubi oba weekotogera mbaawona kantu k'ofiirwa mu kunjagalizanga ng'ettaala emokoleza endala kyemwani eno sifiringa w'ekiwangala wekobaana nekkamiga okunyagulula yampaabira gwakumubbako poloti ye nenkuleetera endagaano tino yanguza walinga ayisaamu ati amaaso kwe kugibatika amatama n'ogimugunya obujulizi ne bubulankana wabula ssentebe enkeera ne mubikyusa ate embunno yampola fulendi looni nteekeddwa okusasula ne mupanga n'agasajjasajja okunnumiriza bwe nnali neewola ssente mbunno gaaliwo anti mu ngeri eyo be muwunzise kyamaani n'akakiiko kkulu abawejjere ne mubasengula kakibeere ekinusu ky'obote nga tebakifunye owuuta ekibaasa ky'enguzi tokawaaliwo kamera omutasubwa ejjo olinga bye weekozeekoze eri mukamyufu gyeggulu oli wa kutuyana
bagitadde ku mmeeza wabba edduuka lya jjuma ekibibi wabula ebyenfuna akaweege sente n'ozinyaga ng'omuse ne mukyala weeno mweddiza alaba edduniya olw'okubanga wabula kulaba ne weewaana nti oluwonye so waaliwo kamera ya mukama eri mutasubwa era emisango gikulinze mu kkooti ujja gisasulira
kiringa senga w'omugole bw'ajigira oluggya nga lumwesize okukebeza omusaayi gw'omwami nga bw'ayimiridde mu biseera bya kati omusaayi bw'agusangamu akawuka atolo n'apalapalanya apanga emisisoni n'atunda obulamu bw'omuwala ekyojja mu miro omusajja kyamusuubiza akomaweeka ayogeza birimi ng'akomereza omuwala obutasattira bepponga gw'olabankanye muwala naye omusajja badde mulamu emirundi ng'ena gye mukebeza baddu dokita w'emulago yasembyewo naye eggulu lwe liri kulaga kolido mu okutulidde ddiiru gali kwesiba gwe
tukabya n'amaziga kwessa n'omutanda ndowooza ne mukukungubaga naye yajja n'abaawo n'atusaasira omuliro nga bwe walaba kukumbujja ne bwe gulibeera ddi nawe guli kwokya bumu obonyaabonya abantu bonna baakusenza busenza oli kitalo etwawaaba wa katonda muggulu kubanga ensi yakulemererwa katambika amazima go kalinde mu kamyufu k'eggulu
savuga dawudi nebuuza nnyo baali eyajja n'omutima oguddugala ng'enzikiza akayadi n'agitekera omwoto maliya baavu n'eyiika ng'entungu n'akikola omuddiriŋŋano gyokya yapanga nnyo nayavuwaza abawera banno obo baali ku nzirooni ezo era bbanka z'abatwalako ebyabwe bwekweka nnyo n'ensi n'eremu okumanya waliwo kamera eyeetegereza ebikolwa eriyakadde koyolekedde mu maaso olwa kamera eri mutaso bw'ensufu erinaddata yenna ng'ossaako ennaali kali akamyufu kalikoleeko okumise
kikofiira nninyiye kubanga ensi abagitulamu abamu baddangalavu laba omugwagwa bwasotyaso kyattumi mu kisenge kya muwala wa mufune amagalo n'agasaddiza amawemu ekifuba kya muwala wa kitize muwala we wamwerambisa olwamufunyisa olubuto n'omukuutira n'omukanga nti kola ekyogera nkuse banga magi mukulu w'emmizi nnungi abaana bo bakozesanga naye kamera yekuwe ni tangaza
Inda kwe
Kote sensi zitulimba Etu fedeli wakatonda Naka mufukensi katulimba Akatufungali mkuleri
Ichi tangaza chava wakada Bimwakola mkwe kweka Bakaba sajabe watu alangano wakavula Ukamereri wakufuna Erapa ochokolati chino Kumalaiko ziudise Abala muzoba gula mwenesi Iri mkulunga wakwada Saboko lelele kuweli ongali genda movechia
Genda movechia
Okola mazima kusi kunonga talijivako
Baby